Yo guys, acha tuseme. Najua kuna kakelele pale kwa background lakini. Tuko. Niajini majama. Mko fiti. But first of all manzi, acha tuseme Arsenal wanaenda relegation hii season. Manzi kwa ligi yao ni namba 3 bana, wame lose games zote 3. Maniu, acha tuseme, tunaweza beba ligi season. Sisi ni namba 3. Tumedraw game moja, tumewin 2. Tote, on the other hand, eaoni wanaoma yo. West Ham ni namba 2. Hey, majabu. Anyway, mkwaje, good morning, good evening, good afternoon, good night, good whichever you want. Mekuwaje man. Hope mekuwa fiti. Pia mimi mekuwa fiti. Mashuguli hapa na pale. O kahika hapa na pale. Sisi kuna kakelele fulani kwa background. Mtu anaweza fikiria ni AC. Please don't be fooled. Si AC. Juzi. Si hata juzi for the longest time. Lapi imekuanga na kasaka particle pale ndani. Pale you said ya fan. So mchiki venye fan inazungukanga alafu utasikia kacharrr. Awa wacheru kamekuwa sababu ya kapatikol kalingia. Saidi ya fan. Mimi na ufalangu. Nimekuwa nikiona kufungwa lapi. Kutawanisha hiyo shit. Ina take time yangu. So sijakuwa nikifungua. Sijakuwa nikicheka. Hata sijatoa kwa kapatikol. Jana guess what. Manzio patikol ili claim lives of 8 of my fino. Unachiki. Fan ya lapi na kuanga na fins. Kuna lapi zenye zinakujanga na 16 fins. Na kuna zenye zinakujanga na 24. Kuna zenye zinakujanga hata na 12. Hivo. So nye nikona hiko na 20 fins. Na 20 fins I mean. Na ili claim 8 of the fins. So saizi nimebakisha 12 fins. Kuhizo 12 fins ziko side moja. Fan ikizunguka saizi inazunguka unajua inakuanga levitated. Funny inakuanga levitated na magnetic something. Magnetic field. So ikizunguka ina create vibration. So ina create vibration. Alafu unajua venye kukiwa na vibrations ka sauti ni kabigi. Kanabu. Anyway. So kijana this time round. Sijupa le content creation tutafanya nini. But. Neza nua another laptop. So very soon. In fact, achata nite computer very soon. Jukuna vitu 3 nataka kufanya with my career. Yombe mini designer. Nataka kulearn iconography. Nataka kulearn calligraphy. Alafu ni malizi na photography. Izo vitu 3 nikisha learn. Clients. Najua. Very soon mtakuwa mnasikiza hii podcast. Ukijara kwa la positive vibes by the way. Very soon my class watakuwa nasikiza hii podcast. So, hizo vitu 3 nikisha learn. Iconography, calligraphy, na photography. Clients. Nikisha learn hizo vitu 3. You ain't ready, man. Kweni ready. Chukweni checkbooks zenu bana. Mkuwe ready kuzifungua. Cause I'm coming for your money. As you come for my designs. Anyway. Mekuwaje man. Oh. Hii podcast na record on Wednesday. Mostly nafaa. Hii podcast ya leo nafaa kuanga niki record on Tuesday. Na juki jana na kuanga so occupied on a weekdays. Masazo unirusha sa zingine. Na kitu nyua spendi ku record content. Spendi kucreate content before day ya kupublish. So kama na publish content leo, namaanisha nimecreate leo. Kana ipublish kesho, namaanisha nita create kesho. Hivyo ndo venye mufanya na all my podcast. So sizi ka hivi, ispokuwa for Mamluki's podcast. Ina Mamluki inatembea yo. Mamluki inatembea. Man, if you haven't listened to Mamluki's podcast, go to Spotify, search Mamluki's podcast. So far so good to make episode 1. Episode 2 coming. Vijana episode 2 tulichoma kidogo. lakini episode 1, 2 na 3 content kidogo mtavumilia. From episode 4, you guys, from episode 4 ya Mamlukis podcast, amen, itakuwa fire, itakuwa kaende, itakuwa Mamluki venye inafaa. Anyway, man, welcome to my life. On Tuesday, niliwambia ni siku nye tukono ngelelea media, tukono ngelelea movies, tukono ngelelea music, tukono ngelelea podcast, tukono ngelelea design and art. Izo ndo vitu zenye. Zo, kwangu, izo ndo zo zina fall hapo kwa nini, hapo kwa media. But on Thursday, tutongelelea nga branding. Na, saizi venye na cheki, saizi venye na cheki maze, being 27 na kujana challenges zake na the same time na kujana advantages zake. Jubu the time kijana unafika 27, unajua ni nini unataka kwa life. So far so good, mi najua mi kari yangu ni kukua designer. Na that is what I am saizi, and that is what I will be till the end of time. Mungu anisaidia hapo kabisa na clients wangu munishikilia hapo kabisa. Kuna itabia flani nye clients wako nayo. Man, leo wacha tuongele tu design industry at large. Kuna itabia flani nye clients wako nayo. Ya, clients atakuambia umuandikia invoice. Utamuandikia invoice, alafu atarequest design flani, alafu muanze kuwork on that design, alafu muanze kuenda back and forth, jua kufanya revisions, correction, nini, color correction, color grading, hizo vitu zote. Mukisha fanya hizo vitu zote, ile part muhimu ya approving the design, manze o client ataki kuapprove, bana o client anaza tu kuanguka mstuni, anaza kubehave tu vifanya, anaza kubehave kade mwenye kidogo amepatana na sub guys. So, yari our clients ukuja na bad vibe. Niko na clients kawa tatu wa hiyo tabia. So, apart from mimi kufanya design, bado mimi ushona. Yeah, I come from a family of creatives. My granny, my maternal grandfather, alikuwa mse wa kushona. As much as alikuanga polisi, alikuanga askari times za colonialism, bado alikuanga mnoma kushona. Na yeye ndiye alifunza mamangu mkubwa kushona. Mamangu mkubwa alilan kutoka kwake, akulan kutoka shule. Alafu dota wa mamangu mkubwa, anaitwa Sylvia, yeye pia ushona. Yeye ushona nguo fiti, tutamuitanga the kitenge chile. Yeye ushona nguo fiti. Sasa mimi kushona kwangu nililan kutoka kwa Masi, kutoka kwa Sylvia na kutoka kwa mamangu mkubwa. Hapo ndo penye nililan kushona. Mtu mwingine mwenye ushona kwetu stepmother wa mia na shonanga. Tukiwa high school, home science, watu walikuwa na shona, but mimi si kushona, mimi nilikuwa so interested na foods. Na kushona hata ndo ilifanyanga nikachana na home science. Juu kushona ya high school ni kushona manguo, mimi niko interested na kitu nyingi. Actually ilikuwa kushona uniforms, zile za high school, zile zilikuwa na kujanga kwa exam nini. Mimi niko interested na something else, na design. So singefanya home science nikiwa high school, na bado jamani ilikuwa inanibamba. So hii mambo creative, kwetu creativity ndio, acha niseme, creativity ndio ufanya watu wetu waumoke. Yeah. Creativity ndio ufanya watoto waumoke. Those of you wenye mko mayolos, hamji kuumoka ni nini, itabaki umsikize Kenyan music utajua kuumoka ni nini. Anyway, if you're listening to this podcast, mazena uko majuu. Wacha kunipatianga pressure. Mwacha kunipatia pressure nyati ni lazima niongee kizungu ndio mnielewe. If you're listening to this podcast, so far so good, unajua mimi ni Mkenya, unajua nimegrow up in Kenya, unajua napenda vitu za Kenya. So, most probably lugha yenye nitatumia ni lugha ya Kenya. Alafu lapi imenyamaza. Alafu fan imenyamaza like no one's business. Oh, iko sawa. Edi yuko warren. akisi nyamazi tu juu inapiga kelele. Yesterday I couldn't watch a movie. Hakuna movie fulani nimepatana nayo ni ya kitambo, but nashangaa ni aje nimeigundua jana, inaitwa Bodyguard. Nashangaa mbona niliigundua jana pale Netflix. So man, kama unajua watch your movie and we watch, na kama it's a series, na kama unajua may watch manzee, ingia pale IG. I'm about to do something, unanijua bana, mimi napenda kufanya illustrations. But in the meantime, nimekuwa nikiillustrate 7 people. 7 creatives actually. Na kwa hiyo kwa creatives, wacha ni spoil saizi. Nimejiillustrate mimi as Devi Mulish, nikaillustrate best yangu anaitwa JC. Pia ni podcaster, ye ndo tunahosting naye Mamluki's podcast. Nime illustrate Fiona anaitwa Fifi Parts. She's an amazing lady, exquisite lady, ama amazing lady gani na work. Kizungu pia kidogo ni kizungu mkuti. Nime illustrate Martha Karua, the politician. Nime illustrate Antonio Kibbs, Joan Meli, Glowful. Hawa se wote manze ni creative. Na hawa se wote uni inspire from mimi to all the other 6 people. Yani, hawa ndo watu wenye uni, hawa se uni hold down kiplani. Kuna vitu zenye mula kutoka kwao. So, nitakuwa na post their illustrations. Nimefanya in black. So, it's a simple illustration. It's a style that I'm trying to embrace. Wenye mnanijua mnajua nilikuwa napenda soft illustration kitambo, nikakuja nika change nikaenda rugged illustrations, zilikuwa na vectors, zilikuwa na colors. Hiyo ni time ya kina Jalangyo na last year October. So saizi I'm interested with some black and white design ama illustration, na I'll be creating even their reels, na I'll be posting their reels through pale IG. So stay tuned maze, stay tuned pale IG, go search at Mulish Devi pale IG. Kijana niko hapo, kijana nafanya mambo yangu. Yeah. Man, na. Hawa watu wenye, kazi yenye ni kusikiza podcast, kuenda IG, kulike hizo illustrations, na msemi kitu. Hey, si hakuna bad vibe. Ebu fikeni huko bana once in a while na msemi kitu. Fikeni huko na msalimie Mamluki. Fikeni huko bana na msemi hi. Sasa, na if you're listening through Anchor app, you can drop a message. Ambi ukijana vitu mbili tatu. Unajua watu wanafikiri anga, juu mimi napenda kucheza chini ya maji, na sipendi kuongelesha mafans. Hapana, mafans. Najua mimi ucheza chini ya maji. Lakini it will be good mkiniambia what is in your minds. Let's engage, let's talk, let's communicate. Yeah, alafu, another thing that I'm doing, I'm changing my portfolio. I'm redesigning my portfolio. Na those of you that have done web design, mnajua venye web design na kwanga tiresome. I'm not an expert in web design, but I've done some projects as a web design. Na there is a client of mine, mwenye as much as unachezeana piece hizi, as far as posters and business cards and logos and nini is concerned, there is a 3D project nataka kunipatia. Na 3D, minimum 3D ya kufanya package design. Minimum kutengeneza models za package design. Sijua nataka kunipatia project gani. So before tufike hapo, chini ya years nafanya vitu zangu pale kwa website ya mi. Nataka kuchange vitu mbili tatu. Nataka ikuwe na categories tatu actually. Nataka ikuwe na package design, ikuwe na illustration, na ikuwe na about page. So about page itakuwa about mimi. Illustration itakuwa about illustrated people yenye nime illustrate hapo, iconic people ama Kenyan icons. Alafu package design itakuwa about brands zenye ziko Kenya, zenye nimeziri design. Si zenye wameni haya, zenye nimeziri design. Juyo ni portfolio, that's my portfolio. Kwa portfolio nitaeka hiyo part ya package design, part yenye mimi mwenyewe nimestudy hiyo project, au nimestudy brand, nimestudy product, nikastudy the packaging, alafu nikaiweka venye mimi nafikiria client watataka ikue. sitaki kuiweka venye mimi nafikiria huyo mse mwenyana ni haya nataka ikue. Actually consumer nataka ikue. I want to, I'm doing the package redesign based on consumer's insights, based on consumer's perspective, not the client's perspective. The client ni mtu anani haya. Consumer ni mse mwenyana buy your product kutoka kwa the client. Alafu mimi ndo designer sasa. So hapo kwa packet design, yon itakuwa the landing page, yon itakuwa the most important page on my portfolio. Hapo nitaka kuweka 14 super designs za package ya brands zenye ziko Kenya. The likes of kina Blueband, the likes of kina Toiletries, the likes of kina Sugar, hizo vitu zote nitaeka hapo. So stay tuned manze, big things are coming. And these big things means kijana nitakuwa busy sana. Now the fact that tunaingia September, September bado inakuanga another, or tushaingia September already. September inakuanga another very busy month. Very busy month for both I and other creatives. Inakuanga so busy design. So busy design. Sijui nisema, kijana recording podcast inaweza kuwa tricky kiasi. Sasa sijuka tumefika, oh leo ndo tutakuwa tunaingia nini tu, leo tutakuwa tunaingia episode, oh tuko season 2, episode, nashuku episode 12 season 2, as far tukizi hesabu in seasons, lakini generally as far as creating content is concerned for this podcast, tuko episode 25 leo, yeah, tuko episode 25. So kwa hii episode 25 mazee, neza take, sidhani kaa neza take break, lakini in case ni take break, msijali, mjue nitarudi, podcast bado tuko, in case ni take break. Niki take break, jua kijana naunda chingli. Kijana nikiundanga chingli, kuna venye, nakuanga chini ya maji, nakuanga chini ya maji, nimepotea bana. So hii month ni month ingine important. Actually kwanzia saizi ya di next year May ni months zingine ndakuwa chini ya warriors. To events jika ndakuwa natokezea as much. But nikitokezea ani in good vibe in inshallah. But yo, sherehe lazima ichapwe. Fun lazima vijana have fun. Job sasa ndio kitu ya maana. Na niko 27, I only have like 4 months to 28 years. So E27 nataka kufanya maneno. This remaining 4 months nataka kufanya maneno. Nataka kufanya maneno bigi bana, nataka kufanya projo bigi. Na my clients bana washa line up. Nisha wapango already, my proposal tundu zinafaa kudrop. As much as na drop zangu pia wao na drop zao. So today's episode bana, najua iko hapa na pale, kijana nawaambi about me, kijana nawaambi about my design life, na this is what I am, I'm a designer. Daily mimi udesign, daily mufanya projects, daily mufanya kitu yote to related na design. Na jana, yesterday was on Tuesday. I happened to have been in town. We had gone to town for some errands. Nikapitia pale Westy. Unachiki after food market. After food market, I went from town on Wayakiwi. After food market, the Naivas food market. Ukikusonga mbele kidogo kuna billboard imewekwa. From your way to town, ukikuja hivi, like ukienda na Nakuru from way to town. On your right, there is a billboard wameka nini ya steel wool. Kuna billboard ya steel wire. Wacha nseme steel wire ndo tuelewane. Wameka ya steel wire. So hii billboard ilinibamba, imeandikwa something related to Sokoni. Let me confirm that imeandikwa nini. I happen to have saved it on my phone. Kijana kidogo, Android 11 inaniangusha. Au imeandikwa, bingwa jikoni ni Sokoni. Yeah, hiyo ndio ilikuwa tagline. Actually, hiyo ndio ilikuwa the statement. The tutaita nini, the campaign statement, wacha tuite hivyo lakini iko na special name venye tutaita. Hiyo ndio ilikuwa imeandikwa kwa hiyo billboard, na it got me thinking, manze, when is the last time you saw steel wire ikiwa advertised on a billboard? Manze, me have never seen. Na venye there's in billboards are my thing. Billboards are my thing, and I always just go to town kuangalia billboards. Billboards are my thing. Na iyo billboard ilinibamba. Ilinibamba big time. Very soon itaanza kudocuments billboards zenye nitakuwa naona na zinanibamba. Yeah, I have a special way yenye nitakuwa nazidocument. So, hey, niliona iyo banze ya still ulikanibamba. Bingwa jikoni ni sokoni. It rhymes. Sokoni ni iyo brand iyo steel wire. Na imekuwa kwa market for a very long time. Na kitu ingine fiti. So whoever did that thing, good job man. Good job. Amazing job. The colors, the nini, kila kitu kwa sawa. Alafu, what has been happening in Kenya today? I haven't been into the music scene that much these past 2 weeks. Najua leo tafata ongelele la muska ama la muziki. Kijana nimekuwa held up na vitu zingine. But nimenotice kitu moja. Nimenotice the wave of a piano in a sweep across the continent. Like no one's business. From Niger to SA, people are hooked up to a piano like hii kitu ingine fiti sana. Na there is one thing that amapiano has, as inaitwa amapiano because of that piano element in it, lakini iko na some drums hapo ndani. Hizo drums, they are so distinct, you can't mistake it to any other genre from any other country ama from any other continent. It's only rooted in Africa. Hizo drums iko only in Africa. Hizo elements of drum. The element of drum, ama tutaita nini, tutaita ensemble, ama watongo wa mziki kumnajua venye kitu inaitwango. Mi si expert kwa mziki, lakini I know my music. Kuna hiyo element of drum iko kwa kila country. Around 80% of African countries, sisi udepend on drums, especially Bantu culture. Ukiangalia in Western, kuna drums zo uchezo hapo ndani. Ukiangalia Central, kuna drums zo uchezo hapo ndani. Na some guitar. Ukiangalia, ukienda side uku down, costo, ndiyo kuna bantuzu wengi costo. Lakini wale wenye wako kuna drums. Ukiangalia Machako, Sukambani, kuna drums. Ukienda sasa South Africa, the same. Ukienda TZ, the bantus that are in Tanzania, kuna drum. Kenda Uganda, kuna drum. Congo, kuna drum. Sasa South Africa, iyo said za Namibia, South Africa, Lesotho, nini, there is drums hapo ndani. Kitu kama piano came after. Piano atuku evolve nayo. Akukuwa na evolution ya piano from the Stone Age. Na ju piano it takes a lot of physics to come up with piano. We didn't have pianos. Our music imemari the style of piano way later. But drum imeishi kwa consistent. Drum na some other things, other instruments za mziki zimeishi kwa ndani tangu kitambo. Man, so hii drum, the drum element in every genre of music that Bantus have been creating in other cultures, that element of drum gives Africa a very unique sound in music. Now that sound in music, manze, makes our music so authentic, makes our music so original, makes our music just so personable. Like muziki yetu inakuanga na persona ama na personality flani hautaipata kwa other music. Najua actually dub na some hip hop na nini bado inakuanga na that beat of drum ndani. Na that beat of drum ndani imekuwa ilikuwa brought onto the table by
Africans. I'm by Africa, African Americans, I'm American Africans. So unacheki venye drums may play a major role in evolution of music. Now if you have time, try to learn your music, try to know the history of music, try to know the culture of music, ama music of culture, culture yenye uko ndani. Jua ni mziki gani unapenda, jua mbona unaipenda. Don't just usikwe tu ule mtu mwenye mtu fulani ametoa ngoma mna ride na hiyo wave alafu inaishia hapo. No manze, just study music, know it. It won't take you long to know two or three things. Plus one thing about learning, what you learn you might forget it, but good thing ni there is always a room to remember. Ndi utaisahau, ukilan unaweza sahau, lakini there is a room to remember. Juteru ulikusha ilan. So you just learn na utulie. If utasahau, learn tena. Na in case usahau, jua kuna high chances utakumbuka. So don't be limited. Bana, be open to ideas, be open to education. Maze learn man. Usibaki na skill moja. Yeah. Usibaki na skill moja. Ukibaki na skill moja, bana utakuwa dogo mouth ya mtu na si good. So, a lot of things have been happening. Nimekuwa nikicheki as far as media is concerned. Sony wamekuwa kitoa watu cameras. But watu wenye niko keen nao, jumi ni content creator, ni watu kama Canon, Nikon, ama Nikon. Alafu kuna wase fulani wanaitwanga Red. Hao ni watu wenye hutengeneza cameras. Na kamera zao zo play a major role in music industry. There is this guy kwa music industry anaitwa Musiok. Yeye hutengeneza sound. Wacha tumuite sound designer, lakini ni producer. Yeye ni sound designer. He happened to have met with them, with one of the amazing content creators pale YouTube anaitwanga Nicestart. KC Nicestart. Wakatengeneza sound ya Tusker. Kuna time fulani Tusker ulifanyanga ad fulani ilikuwa na sound across Africa, walikuwa wamechukua different sounds. Msioks alikuwa hapo ndani. Na man, hiyo project ilikuwa anga fiti. Equipment walikuwa wanatumia by that time ilikuwa so sophisticated, it was ahead of its time. Hizi equipment bado zinatumika hadi sasa hizi as far as sound production is concerned. Lakini manze, creating music ama creating sound ni kama creating music. Recording sound ni kama creating music. Iyo ni kazi nye umse amefanya for a very long time na anaijua. Iyo ndi amebring artists amazing kama P-Unit into the scene. Amemake sure tumesikia mziki yao. Kuna reason mbona tukisikizanga maisha ni mwangu, sijampata mkare. I'm not a good singer, but yo, that song was amazing. That was a bomb. That was kali yo. Kuna likes of the whole studio, the whole crew, whatever music they gave us. Kuna ile ngoma fulani walifanyanga na Alicious, this amazing Chile, anakuanga na very good vocals, very good, utterly very good, like the best vocals I've ever heard. Yeye na Sanaipei Tande, yeye na Tali, anitonga Tali 254, manzi wanakuwa na vocals zingine na DM Kami, like yo guy. So Alicious wali collaborate na the unit way back wakati patia ngoma fulani ilikuwa inaitwa Mobimba. Ngoma ilikuwa inaitwa Mobimba. Naikumbuka juu ya outfit. Inaitwanga nini? Costume. Whoever designed the costume for the dancers, good job. Amazing job. Excellent work. Nakumbuka ngeo song juu ya costume design. So juzi nikirudi kusikia sauti, I happen to have listened to the song on a very high end, on a high end music system. So manze, sauti ilikuwa fiti. Nikisema high end music system namaanisha 5.1 channel audio output. Now, Dolby Atmos. Now, so if you are a designer and you're listening to me, you listen to this podcast, lazima ujue manze tech has me. Like, I'm married to technology. There is a time my father, mzae aliwaka kama DJ, some way back. Not as a DJ, wacha tuseme DJ, wacha tuseme sound engineer, wacha tutumia word. Jumbuyu wangu anapenda kucollect equipment za audio. I used to think maybe alikuwa cut for radio ama maybe alikuwa cut for music. Ya ka change career badaye. But this guy, yende alinifunza kupenda mziki. Yende alinifunza kusikiza mziki, juu kusikiza mziki. Si kusikiza just the lyrics na dancing to it. Kuna element of music enye mziki kwa nao. So that element of musicality, yo mobimba iko nayo manze, that element of musicality, next level, ni top notch. Ah, man, top notch, and it's amazing. That song, I will listen to it ever, and oh, I will listen to it every now and then. Kizungu inakwanga imepigu kizana changa, lakini you get the point. So, man, hizi ni vitu zenye wazina nibamba. Dolby Atmos. This is the latest, not even the latest, imekuwa, it's a technology in sound. Enye most of the music systems hukuja nayo, hata television hata nini zukuja nayo. So mostly tunajonga stereo. Stereo ni right na left, like speaker mbili. Hiyo ni stereo. Venye earphones inakuanga, hiyo ni stereo. So unapatanga earphones zingine ziko well designed, enye unaweza pata unaweza enjoy like sauti nzuri sana, inaenda next level. So ndio utapata 5.1 channel kwa headphones ama earphones, lakini utapata something so good yenye hauwezi mistake to stereo, like so good sound. So mimi nilisikiza na 5.1 channel, wacha tuseme vitu kama home theaters za LG, home theaters za Sony, home theater gani ingine kali, home theater kuna kwanga na LG, Sony. Actually, when we're talking to home theaters, hizo mbili ndo zinakuja kwa mind yangu. Lakini, I happen to have listened to a 5.1 channel, rigged channel. Hii ni speakers zimepangwa fiti, KMA sound, zimepangwa fiti, iko na nini fiti, bali inaitwaje, ampia kilikuwa fiti, kila kitu yake ilikuwa next level, ilikuwa top notch. Na ilikuwa inatumia Dolby Atmos. So if you're keen to kusikiza nini kama watch movies on Netflix. Movies on Netflix, mostly Netflix original. Zo kuja kama zimeditiwa sound, zina support 5.1 sound. 5.1 surround sound. Iyo zinataka speaker tano. Kuna 7.1, hizo zinataka 7 speakers. Kama unaendanga kuwatch movies in a cinema, movie unaochingikiwa in 3D, sauti inakujangikiwa 5.1. Kuna wasinyo nendanga extra mile ya kupatia sauti kujia hata in 7.1. Kuna nyota kupatia 7D sound. Na man, equipment za sound ni expensive kama nonsense. So imagine ukisikiza mziki, a song, just a mere song ya kitu 3 minutes on those expensive high-end equipments. Man, yo sauti ilikuwa fiti. I like one day manze kuon shit kayo. Anyway, before tufike hapo, before tuanze kusumbuana na mwa brands, tufike hapo, wacha tuendele kukula tu mziki kwa stereo speakers zenye tumezoea. Eh, na life yendele. Lakini maze, if you have time, go to movies. If you have time, consume music on this 5.1 channel. Consume music to high-end speakers. Usijilimit na subwoofers. Ukijilimit na subwoofers, utakuna consume music vinyi nafaa. Kuna kwanga na frequencies. Music, it's a wave. Like, sound ni waves, ndio? Wacha tutumie layman's language. Sound ni wave, na easy wave venye zokuwa. kuna wave ya juu, wave ya chini, hizo amplitudes. So utapata kuna ile frequency yenye iko so low yenye speaker yako iwezi support, na kule yenye iko so high speaker yako itakuwa inangorota ikisikia sauti kaa hiyo. Oh, ukisikiza sauti kaa hiyo, so output ya speakers zo vary. When you're going to acquire something like speaker ama amp ama nini, go for something that you unajua maze itakupatia mziki fiti, itakupatia mziki mikubale. Kuna hizi earphones fulani, they're so basic earphones zinazonga around 500 shillings ni tanga Pionex. I'm going for my third pair sai. Actually, it will be my fourth pair. My third pair nilisahau ndani ya gari. We had gone for some trip in Lananasi. Nikaisahau ndani ya gari, so ndani ya truck. So mtu mwenye, whoever sat on that seat, the next time the truck was going for the ride or for the trip, alijitunuku na earphones zangu na zinaniuma sana. Because those earphones zinanibamba. So the brand itself is so good. They are so ergonomic. Kwa masikio na ulale, unaona venyu kikanga earphones kwa masikio na ulale, masikio na kuma. Mazizi masikio ikumi. Zina fit kwa masikio vizuri sana. Ni wired. Lakini, I'll prefer them to earpods. I'll prefer them to earbuds. Me, I love that brand. So good. So basic, yet so good. And zina kwanga mostly za white. Anyway, maze, mo, ni sound, man. Sound ni kitu ingine maana sana. I sometime put music na nafunga macho. Kazi yangu nataka kusikiza, sitaki kuwa distracted. Na nini, sitaki kuwa distracted na venye pictures zina play. Nataka concentrate tu na sound design. Nilio, kwanza, okay. Sijui kama nishaisema kwa podcast, lakini nililearn ama nilinotice kuna kitu inaitwa sound design after nimeenda kampo. Nilinotice manzi kuna kuangana wase wanaitwanga sound designers after nimeenda kampo. Manzi yu kitu ilini disc, ilini bo. Yu kitu ilini bo manzi. Juu, tangu nikiwa mtoi, vitu zenye tumekuwa tukifunzo either kwa daktari, mwalimu, sijui watchman, askari, like, Hizi vitu tu za okay, sisi sema za ufala ndio wanatusaidia, lakini they are so saturated. Hakuna hata creativity yote yenye mtu angeza ku apply hapo. If I ended up getting an A in high school, ningekuwa one of those doctors mwenye ali drop out. Yo, cause I'm a creative person. I'm so creative yenye ningekuwa hospitali, ningekuwa so distracted na vitu zingine, yenye ningekuwa nasahau kutibu watu. So me, I thank God for whatever he gave me, for wherever he took me, and whomever he made me meet, and whatever I learned. Kidogo nilipata high school si big, but hiyo kidogo yenye nilipata mazee imeplay a major role in shaping the designer in me. Imeplay a major role in pushing me towards the world of design, and this is where I feel so comfortable. I feel like I'm home. I feel like I know what I'm doing. I feel like I'm positive that I'm building something good from all the skills that I'm gathering as far as design is concerned. It's a shame design school seeming in Kenya. It's a shame design is so expensive in Kenya. Na both bado ni expensive maju. But we move on regardless. Vitu kama hizo mzee, mimi haziwezi niaka down. Ati sasa nianze kukaa chini, nianze kulament venye design is so expensive. I want to become a designer, lakini going to design schools have costed me a lot. Okay, there is this one school I had to part way with around, okay, ya tutasema the figure, lakini I had to part way with around, tuseme kachwani. Acha tuweke kachwani. I parted way with around kachwani for 3 months in the school. 3 fucking months in the school. Na si ati nilikuwa na learn something better. Oh, okay, something so big. I just learned how to use the tools in a software. The tools, unono kifungua Photoshop, those tools hapo kando. Those tools hapo kando is what I learned for my 3 months. Kachwani kakaenda hivo. By the time 3 months ilikuenisha, I was a frustrated young man, but still dream ikuisha. One thing I noticed from this school, ni they didn't come to play. As far as design is concerned, mzei shule kukuja kuplay. Yo shule ilikuja na bidina, hapo ndo penye badona rodi. So I'm going back to the same school. Saizi sitaki wanifunze kutumia tools. Nitaka wanifunze design. Sitaki wanifunze manze how to see. No, iyo nilisha learn. Iyo nilikuwa najua. Hata before niingie chuo, thanks to Bramwell. Nilikuwa nimelearn vitu kadhaa za hizo tools. Na thanks to Eastpak's crew, wakitaka posters, wakitaka nini, I used to do posters for my crew when in campus. So by the time I was going to this school, nilikuwa najua kutumia software. Na yo, saizi nikirudi hapo, if they are going to teach me how to use the software again, I'm bouncing a big one. I'm bouncing and never to, okay, I will always go back. Yo shule inaka shule ya maana, seri inaka yo shule ni ya maana. But the second time, I'm going there for the second time, I want to learn something new, but which it will benefit me and my clients and everyone involved. In case it doesn't work out, me, I'm hopping into a plane, taking myself to London, I'm taking myself to any other country. Yenye, okay, kijana nishafanya research already, najua countries gani zenye design as much as ni expensive, lakini paying for the tuition, getting a job, nini, it won't cost me that much. Like, data manage, nishafanya research. So, in case usually isi deliver kwa chenye nataka ifanye, ni I'm hoping to plan. I'm taking myself outside the country to just learn design. To just learn fucking design. Trust you me. Clients. If I happen to go outside there, ni learn design, nikirudi, hamta ni treat venye muna ni treat. Ombeni shule icheze venye inafaa kucheza. If I go outside there and come back, you guys are not ready. Kwa sababu one thing, itakuwa naeka a diverse design language kwa table. Na nikieka diverse design language kwa table, please open your diverse checkbooks and write a diverse figure. Okay, diverse figure ila kuwaga figure gani, lakini you get the point. Designers spend a lot of time. Designers spend a lot of money acquiring the skills that we have. But the clients, huku wana mchezo sana. Clients watakangi kumatch the energy nye designer na leta neka kwa table. Na you shit, you translate from the music industry, you cut across even the movie industry, the podcast, the nini, like the art. Unapata kijana umechora kitu fiti. Mtu anakuambia nataka kulipa 500, like, okay, 500 ni pesa tukatayo. Kuna tukunja unachora nanga na Apparently, WhatsApp, awajuangi kitu inaitwanga mute. Anyway, turudi. Oh, okay, si tabia yangu kutochukuanga simu, lakini ni tabia yangu kutochukuanga simu. Sijui nimesema nini, lakini move on regardless. So, we're spending a lot of time, a lot of resources. Tukisoma design, tukifanya design, utapata one billboard. Hizo billboard zenye mnaonanga hapo, resolution yake, kama imedesign on Photoshop, resolution yake ni over 6000 pixels. Now, a normal i5 computer ama i7 computer with 8GB RAM inaweza handle your design. But that is not the recommended computer to do the design juu, as much as ina handle, bado unahitaji colors zake zinafaa kwa fiti, unahitaji computer iko na color IPS fiti, like iko na either ni sRGB 100% ama sRGB 80% kupanda. Unahitaji kitu yenye iko na resolution yake iko fiti. Sijui kama mnageta hapa, lakini chenye namaanisha mazo, unahitaji computer yenye iko so powerful. Minimum computer, minimum specs. Aki watu kuinja ni makon. Okay. Minimum specs zenye unahitaji kufanya such designs. Kutengeneza posters za billboard ama kutengeneza billboard posters, whichever the language, unahitaji kitu kiko na 16GB RAM. Kama ni laptop, kama ni desktop, unahitaji desktop iko na 32GB RAM. Unahitaji kitu kiko na either onboard graphics card, ama kama ni bado inatumia ile the processor based graphics card. Unahitaji kitu kiko na dedicated GPU, dedicated graphics card. Inahitaji kitu kama 2GB ya GPU. Man, unahitaji either uko na SSD ama uko na hard disk drive, lakini ikuwe so fast. Unahitaji computer yenye iko so good from resolution to power consumption. Design, ukifanya design, Photoshop I crash, Illustrator I crash, any Adobe suite I crash. Gee, that is where I do my design. Unahitaji kitu yenye iko fiti. So clients wakikujanga kuhire, ukiquote do, una quote do yenyewe, it matches your needs, it matches your computer's needs, it matches everything that you need to do the design. But client anakujanga anaanza kulalamika, unashindwa what the fuck is this client doing? Like, wewe ni nani ukuje uniambie nikufanye design ya billboard na 5G's kutumia computer? Okay, unataka nitumie computer gani? Unataka nitumie computer za cyber zinakuwa na 2GB RAM. Na we all know cyber inakuanga na only two softwares zenye ni important, inakuanga na browser, inakuanga na word document. Jua na assuming, okay, inakuanga na tatu, na moja ni PDF. Wana assuming vitu zinaenda kufanya kwa cyber ni either typing ama printing ama kusoma email ama replying to email. So maze, if you are a client, you want a design. If you are a corporate client and you want a design, especially the print, please spend money to get what you want. Usikuje uanze kulia bana, ukilia nitakupatia design ya ufala. Nastaki kupatia na design ya ufala. Niko sure uko nje hakuna designer mwenye ako ready kupatia na design ya ufala. So if you're a designer manze, match your needs to your price ama to the cost of the design. If you're a client, match your money to what you want. Usiku unataka kitu bigi na unatoa pesa kidogo. Hizi vitu bana, niliwaambia season 3 tutakuwa YouTube. Hizi vitu mostly mazemi nitaka clients wajue. Kudesign si mchezo. As much as tunaifanya, mtu kama inaifanya, nilianza kaa hobby, saizi naifanya saka profession. Na tunaifanya na karaisi. Tunaifanya na karaisi juu tunaifanyanga daily. This is what we do, this is what we live by, this is what we enjoy doing, this is what pumps in our blood ama in our hearts. Lakini yo, si ati mkuje sasa mwanze kuteka advantage juu designers ni wengi ama sijui si wengi, sasa mnataka kucharge pesa, mnataka tuwa charge pesa kidogo. Hiyo ufala mazi haikui. Amen, you feel like yo, wewe ni client bana, cheza kiwewe bana, kuja na good vibes in inshallah. Mwachi hizi vitu zenye mnaleta on the table. Client, kuna quotes zingine, client aki quote. Hatu unashindwa bana, why did you even bother? Manze, quote something that would be amazing. Na, if a designer has gone an extra mile, like akaamua kupatia good design, weka client, manze, enda extra mile bana umpatia good cash. We need to pay for internet bills, we need to repair our computers, we need to buy new computers, your new tech will come. We need to pay for Adobe Suite subscription. Now, ini part ingine sasa yenye watu wanapenda kunichokora sana. Hii part, yani I have to collab with like other 7 designers. Don't afford my subscription ya Adobe. And yet, client anataka nimfanyie job for free. Like, who the fuck are you? Who the fuck are you? I pay for Adobe subscription. Ndio wewe ukuje enjoy free designs. Who the fuck are you? Jishimu bana. Jishimu bana. If at all you're going to clean the billboard, if at all you want to a poster, if at all you want a picture to market a product, match the energy. Usikia kitu inaitwanga match the energy. Ay, clients bana, match the energy. Achini hizi vitu zenye mnafanyia ma design huku nje inabo na very soon maze, very soon designers tukichoka, mizi juu mtatoa pi designers wengine juu mi by the mean kichoka na clients wa Kenya ama freelancer chuka na nini mkichoka na clients wa Kenya sina hop into the plane and another countries. It's just design that I'm doing. Naingiza lap yangu kwa bag, kuchukua my documents, change the time zone kitana shadona. I will switch the time zone like no one's business. Hiyo ni job najua. Kuswitch time zones pala ni job enye najua, man. So, if you're planning to hire a designer, if you're planning to hata photography. In fact, hapo kwa photos ndio kwa fine. We sisi utaka photographers watu pige picha fiti. Lakini tunatoa pesa ufala. Okay, I'm guilty as far as this is concerned. Lakini yo, I'm a designer. Nilipe enough. Niweze kulipa photographer wangu enough. Juu mimi nikianza kushika hiyo camera nijite photographer, it will be done for you. Yeah. Anyway, nikianza hiki tu niliombea nataka kulearn iconography, calligraphy na photography. Hizo ni vitu tatu so important. Like they marry each other as far as branding is concerned. Iconography itansaidia kuunda logos, calligraphy itansaidia kuunda graffiti, lakini calligraphy ni most lettering. Nataka kujua both pictograms na nataka kujua bado kutengeneza logo like icons. So hizo vitu mbili hizo zitansaidia kutengeneza logos for business. Sitaki clients wakinikujia bana inabidi nimo propose ya like 10 designs alafu wa choose 3 alafu tena turudi kwa drawing board tena tuundizo 3 tutoke na 2 and then wa choose then nataka nikianza one design hadi mwisho ndio nitakuwa najua ni nini nafanya. Mostly clients who demand varieties juu hamkwangi sure na nini tunafanya. Na mkidi manthiri pia sisi ya tukuangeshuga na nini tunafanya. So mazemi, I want to start giving only one design. Now that one design is what I will make sure I give it all my best. Na client and I. Yu mambo ya kutoka na 70 designs alafu client wanze kuchuja. I don't like that shit na it means that I don't value the client. One design, one client, one project. See 10 design, one client. You fala. So hizi vitu zitansaidia iconography, photography na calligraphy. Hizo zita come through hapo vibaya. And I can't wait for Apple wa release their latest phone. Sijui kama itakuwa iPhone 13 ama itakuwa iPhone 12s. Juu, we are in for a surprise. Imu waka mkumbuke. Mnajua last year swali tupatianga iPhone SE second generation. this year wajatupatia iPhone yoyote. Oh, walitupatia iPhone 12 ya purple. Ile nilikuwa ya purple, like the same iPhone lakini color ndio ili change au ku change features. Wacha tuone hiyo October watafanya nini. Juu we are in for surprise. Nasikia pia MacBooks zitakuja zime change. Nasikia some oh nini tayari walishatoa iPads. iPad ilikuwa inakuja na 10,000. 10,000 LEDs wewe. Eh? Yeah? Hey, hapo colors iko fit. So hizi ni vitu zenye tutakuwa naangalia from season 3. Tutakuwa naangalia design venye vitu zime design. Niona vitu zinatusaidia ku design. Tutakuwa naangalia hizo equipment. Alafu we're in the process of renovating ama we have acquired a studio. Tunafanya mambo mbili tatu pale ndani, me and my guy, me and my friend Jesse. Tunafanya vitu mbili tatu huko, tutakuwa tunafanya from podcast to yeye ni mtu wa trading, mimi ni mtu wa design. So that is where we'll be doing most of our work. Itakuwa kwa ofisi yetu, and God willing, when we expand we'll go for a bigger space. But sasa juu just a single room, we are still revamping it up. Ama we are vamping it up. Hope kila kitu itaenda fiti. By the time naingia season 3, kila kitu itakuwa imeenda venye imeplaniwa. Mics zitakuwa, kamera zitakuwa, powerful computers zitakuwa, na clients watakuwa na place ya kukujanga wanakaa, tuna discuss their project, tunafanya their project. Na yo, clients, be ready to open the checkbooks bana. Kuzuki jana is ready. I'm ready to open Photoshop. I'm ready to open Illustrator. I'm ready to open my notebook. I'm ready to open Premiere Pro. Na, whenever a design takes me to Premiere Pro, mina juanga, it's done. Like, it's a done deal. So man, be ready. So to all my fans, najua this year tujakula illustration venye nafaa. This year sijawapatia content venye nafaa. So I'll be dropping the seven day series so soon. The illustration venye nimefanya. Ta drop both. Itakuwa YouTube na bado nitazi drop pale nini pale IG. Alafu website ina come through. Iyo mtaiona. YouTube channel ziko sawa lakini bado. YouTube channel zinangoja cameras na powerful computers. Na yo, if you know a guy, mwenye anauzanga fans za computer, yenye iko na 24 fins, nataka yenye iko na 24 fins, na ikuwe silent, ikuwe hitha kupiga kelele, ikuwe silent maze, hook me up. Hook your guy up, because maze I need a fan for my HP 431, that HP, so ikuwe na story tu mingi. HP, it's powerful for its thing, inafanya kazi venye inafaa. So tukimalizia hapa bana, it has been good, it's been amazing. Season inaendelea fiti, podcast tuko sawa. Adios, muchachos. Peace.